Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem altinere sappo e jiddi lewru November hitan 2025 sakrab do gondum hedade hejuji amen dili lindi mangal mudu wakkat jon o fu mi chalmin am san. Yibel jogi be kaborde gombele gubal ngal be noddirta groupe de soutien à l'islam et aux musulmans do woni jinima heppike nokuma noddirta luloni do wadda sanne kerol hakkune amen e leydi Côte d'Ivoire ana les régions sikaso to do wadi aljumaare bettinde armée leydi amen ni kanyuka holiti wiide banti on do nokko e le jodi mabbe non holitiri wiide nana laji kebat yurde on do nokko Teo sugal devel gotel kanyum dum yitama nokkuma noddirta lycée public de Menaka dum wadi aljumaare 10.9 lewru novembre no garam beedal fam be poeta e kabaruji amen sakara dum sembe kabaruji ben jogonam kiide hande bisimna modon be hedaade dum armi leydi amen di holiti wiide banti nokku wartiri e le wiimudum nokkuma noddirta luloni dum wadda sanne kerol hakkune amen e leydi Côte d'Ivoire e dum les régions sikaso tonam holitiri wiide kabaruji kebaade yurle on do nokku yimbel jogi be kaborde gombe le gubal ngal be noddirta jinim hikpike o do nokku aljumaare bettinde be barato yimbel hewbe be ngaddi to bonandaji kewdi dum hay ciagal mudum yimbel gombel ido nokkule kanyum en ka narti hore mu em yi suude kele gelle batti be on do nokku fa keben famtare kede modu sama siku
jamare lulni no wonno leggi dali hippugol jinim gila bel yogaje yimbe yogabe jatti kay njalti li ngalurende yade nokku do dena wodi bu fuf bangal kirol leddi Côte d'Ivoire kabaruji iwri ton holtiwide nyande alkam sari 13 novembre won ko jon en kabore be ngadi hippugol do luluni e madraji don son kobe hadali be fe natu le ngalurende be ngadi bunandaji kewdi be ngadi fay video ngaji do reseaux sociaux fa hande le kabaruji iwri ton di hultama wide lanmi di madara e le ciakte yontrende nde bamti dun ngalurende be dama wiide ko famambe naati ton ko latke sababu juinde hakkilaji yimbe le gonmo ton be fultama wiide jati ardi be darmi darnoy koyde to ameri ngalurende be pabi ko dun ko reji dun sunkobe yube be gilla balde yogaje gubbe kaptoje bami anya haddi yawara do dati modi yogaji e le gulleji hipgol fawde kamyongaji sitern bo moyji jam yite alhali laddo sababu lidindi hebati Allah mawka bangal essensi
ma senato do yimbe ngombe le genni be noddirta wela kany emdu yoppi nokko o faala be dum wadi aljumaare 10.9 lewru novembre bettindo finude asawere 10.5 lewru novembre dum lewi sada foji di galleji kewdi kany e yimbe bagageji mudum fayo to dabaji mu en kany en woni jottibe nokko mo noddirta mato makany e say be joppi ciagal mabbe ges mabbe haybe koliti wiida yimbe jogibe kabodo be andita ka kany em wiibe joppa on do nokko fa laaba sabi ana sikiti wiide e be golida e lami koɓɓe aljumaare 10.9 lewru novembre tan 2025 do tewo sugalel dewel gotel kañum ka yiyama nokkuma noddirta lycée public Menaka omo indira Fatoumata Amadou lycée 10e o wonno Sidi Bathil kañum woni laamiɗo académie Menaka omo haltana am hono tewo oɗo suka debbo yirale on ɗo nokku Aissata Diarra wonko landodir e makko keɗe moɗo sama sewu
Toni don ko nanmi kabar o mi darni ko lu nukku o police abe e sapeur pompier fuf na gonno do gardien o hulti wiide ko tayki kay moto goto na gari non wattu midi wonno landade juuloydi ko watti ko tayki won jokolle gonno do nukku o batti ko on landade ko tewtata o wi mo moto warni kanko do biide wiide mo woni jatti wutude jom moto o den woni ko hebi bataki kulti do wiide tew bandigo debbo na ton ka le bataki o holta ka fe hoto tew o woni sabi ciudi di fay goto le majji gilla Allaji 2012 di deno gila damgangal puddi taykade yam na yupi nokuji di gorgol fuddi minam domi jabu
Studio 80 projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne Suisse Royaume-Uni e Kanye coopération espagnole
Les communiqués goto koltado wiide armé leedi amendi wadi jaltinaado 10.9 lewru novembre do jiltinaado koyde kurdo do beme ande de buri fuddo gubal ngal be noddirta whatsapp le nyaloma hande o kana holita ele mudum wiide ham kasen ka neddo fuubo dub mudum ta 10.5 yaade debbe e joyi kanyum ka warfa watte e wajibe armé leedi amendi draman mayga tewti andudade sun dabbe gonga modu samase ko hono dum wordi
Ali Sise anda wiide talkundu holti wiide fuddude go décembre 2025 yimbe la waji binte natude e larmi yo anya bamana do kala bingel lidi mari jogi do hakuni dubi sappo e jetti yata dubi chafarnay e joyi dum do tonga e le communiqué nandudo sanne e mo état major général larmi tawene yo pene hello go ubo talkundu ko wete ki ermudun bilaki fay e le bembal gotal wono dum wowirni e le communiqué hakika tabe dun kay don nabando bembal larme mali hello dido bo o bindi talkurundu laba sanne ko wete logo fama e dun mbawdo yede fa gasa laba sanne bindido o notirke jati anditirgal fama yalla hultinde yo état major tabe wana fi ngonga hello chakito o gulirde khabaruji fuf wana tele wana gulirde godde wana du bembal ande mema fi hala odo khabar o cakal mudu won ko fama embe fenni odo khabaru do bembal mabbe facebook denno kakilen yidgo communiqué peneji faboto sanne e le yirewere waruji ngala gonga lulirdi infox
si kola hen fe sama si wasa kabe kidi be ando do mi kaddata e kawaruji amen de kiken hande mi joti am sanne hedade men fanje fe nokudo e seeda fati e tara waram nanti ndaw dido kawaruji fu e france en koorde en kireja
Kuraruz anafabo yimbe tampube le nokkuje haboji tungoni e kayanuguji bondi Kuraruz ana leelidi meden di ko buri dubi temdre e chapande jeegon ana darani hore mudum wala e do lamu wala du e do nasson zini e le nokkuje meden de Kuraruz golla mudum be fu yobibi leni mali goldirobe ngam Allah e be pabondira du e do faba muya bingu adamaako e le wattuji di fuf